amazwi okuqala osuku. Thola intshisekelo yokuzilungiselela osuku lwakho.
Ukhoze FM, umndeni omkhulu wesikhondla khondla, Ukhoze FM. Amazwi okuqala osuku, ngithi ncinci kaMdoli. Balaleli boKhoze FM, ngithi izibopho zempilo nezibopho zempumelelo yakho. Umndeni nomphakathi nesizwe nezwe lonkana. Unayo yini imizwa esuka ezinzweni nasekujuleni kwezibili zakho? Mbuzo lona ubalekile namhlanje ukuba uma siqala usuku uzibuze wona. Ukwenza izibopho uphinde uzibophezele kuzo ukuze abangenhla bazuze ekutheni wena waphila waphiwa umphako wendlela emhlabeni omagada ahlabayo. Noma isipho nekhono lakho okwakho nje. Nje? Nje? Kanjalo nje. Oh, kanjalo nje. Hayibo, kumele ube nezinseka ngezwe lakho. Ufuna ukubona umuntu omnyama eyaphambili nesizwe siphumelela. Umona ukumonelana ngeke kwakusandawo. Phalaza umona. Aphinda ngithi phalaza umona. Phalaza umona osukwini lwanamhlanje. Gquma ukhiphe isichitho somona. Umona isichitho nesifo esibi. Esiyingozi esingalapheki kalula esivimbe impumelelo yakho. Ngithi ithela ubusika nehlobo. Abafishane namhlanje, ngiyabonga oKhozini FM.
Amazwi okuqala osuku. Thola intshisekelo yokuzilungiselela usuku lwakho.